abazosebenzisa le mishini odokotela nje abanjengami nami abafundisiwe nje ama medical officers ngoba vele sinawo ama oncologists asenkandla nase Christ the King nase Mbongolwane ufuna nje udokotela ezoqeqesha senze lo mishini ngoba into azoyenza ukuthi nje ambeke nje umama lapha ukuthi wenze pap smear abese gcoba lapha cervix ibonakala indawo ekhanyayo engathi nokukhanya okukhombisa ukuthi la ngase qala umhlabuza ayisebovu njengenyama nje yomzimba womuntu bese lapho sishiseke le ndawo noma sisikeke meshileke isika usezobathumela ukuthi ke hambani ngesibhedlela esikhulu njengoGrace nibashise ngoba naba laba sengibalethile inkinga sengiyibonile ukuthi nje sibone inkinga isephansi le so idinga nje odokotela nje abaphasa esikoleni baba odokotela sibafundise into lomshini senza kanjani udokotela sebuqane ushilo ngalathi bathathe nje usuku lonke bebafundisa sekuyazi uqhubeka kodwa la ngokusubuzile kumbuzo oncologists ama oncologists yebo akhona awekho la inkosi Albert Luthuli ngaphandle kwalana supporta khona iVest Consortium esibathathile bayoqeqeshwa eGrace Hospital eFree State naseWestern Cape bazobuya ke kube yibona odokotela bethu abazoba ama-oncologists abazosebenza la kodwa ama-oncologists ngempela agade laba bantu abasebenza nomdlavuza osuthe wathi wabamkhulu kakhulu lolu hlelo esilontsha namhlanje lizobhekelela abantu abangango 80% esingafuni umdlavuza wabo uzofike kule stage esinzima kakhulu abanye mesibabona namhlanje sizo eda nje ungaphinde ube khona ngoba iyona ndlela ukuthi uma ufika noma kuphi ugula uma kusafufusa wakubamba kusafufusa nomdlavuza uma kunjalo uye uphele nya ngendlela ezolapha ngayo. Siyabonga kakhulu.